Seth's Ribbon.
Yeah. Lodi Kona, yeah. The owner. Ukichungumzia rap baba mimi sasa nguli, yeah. Mambo ya procure kamulize mama Zubi. Superstar kitambo, sio underground wa juzi. Ananifam boda bajaji paka kuli, yeah. Na bado na kamba niwe mwampa kama duli, huh? Na ujuzi wa kipaza jibaba na kaza msuli, yeah. Sifungi zipu tu nafunga na kufuli, uh-huh. Natepea kifua mbele kama baba Magufuli, yeah. Mtoto wa fundi inakuwa changanya kama mifuko ya saruji, yeah. Sina mengi mina wazidi sifuri, janja kama pimbi labda siwazidi kiburi, yeah. Ya genius, uh-huh. Soda zimepimwa, yeah. Napanga vina sasa inataka iwe sifa, yeah. Ya serious paka niwe winner, yeah. Hapa kule mpaka nije pata tuwe shima. I got my gun, I pull the trigger. Woo! I shut you down, stupid nigga. Rana rana panga mingi toka zama, tena nina mwomba mola kila kona. Ama nini?
Nina tamba na kila kona nina bamba. Clean toka geto shati lina jazwa, sweat toka sento kazi zina bambwa. Nina tamba na kila kona nina bamba. Nina tamba na kila kona nina bamba.
Yeah. Labda wembe mapambio, mi na sento topsela na kakapio, kawambie na wezio, yeah. King sina fagio, ukitaka kwenda nasi waza tikisa kalio, na wenye bipu ambio peleke buchani, amani ya inikipu hata yongezo sukari, kisima cha burudani, yeah. Na nikipanda stage wanashikwa na upunguani, uko chap chap na huu, yeah. Nafanya manuva nikinaknak kwa show zao nataka mapumba,
wachumba,
yeah. Wana
kasumba
nimetulia na moja na waka
kwa nyumba,
mabisho wani party na kwenye kona ringi show unajisache, yeah. Mimi noma na jinadi kauna konda nenda skoga ya vipaje. I got my gun, I pull the trigger. Woo! I shut you down, stupid nigga. Barabana panga mingi toka zama, tena nina mwomba mola kila kona. Ama nene?
Nina tamba na kila kona nina bamba. Clean toka geto shazi lina jazwa, straight toka sento kazi zina bambwa. Nina tamba na kila kona nina bamba. Ninatamba na kila kona ninabamba. Ninatamba na kila kona ninabamba.
I got my gun, I pull the trigger. Woo! I shut you down, stupid nigga. Barabana panga mingi toka zama, tena nina mwomba mola kila kona. Ama nene?